Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Juu ya wanamzee. Mfano mbinguni waingie watu kwa majina ya ukoo. Sasa watu wa ukoo fulani waingie. Kwa uingii kwa sababu ya jina lako, unaingia kwa jina la ukoo wako. So that's how it is kwamba urithi tulioupewa, kumbuka Mungu alikuja kutupa urithi, Biblia inasema ametupa kurithi ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwao tumerithi. Mrithi hajafanyia kazi alichorithi. Sababu ya wewe kuwa mrithi halali wa mali za babako ni kwa sababu you are carrying his DNA, you are carrying his name. All right? So unarithi kwa sababu amekutaja hata kwenye fedha za mafao. Hata ofisini wazazi wetu wanaambiwa taja watoto wako. You understand?
Yes.
Ambaye hajatajwa usiki hata kama ni mwanae. Si umeelewa hiyo?
Yes.
So ujasiri wetu, na kama anaweza akawa this close mpaka naogopa kufanya hiki. Manake he can answer my prayer.
Yes.
Manake he hears me when I pray.
Yes.
Yani how comes niogope kunywa pombe kwa sababu eti namuogopa yeye? Alafu nisiombe kwa ujasiri kwa sababu yupo. You get that concept? Yani niko najiambia hivyo mimi wakati nakuwa. Ngoja mimi bwana. Mimi sijui nimeokoka mara 4. Bwana sio sana. Yani kuna zile ngoma, unaenda na Yesu, unaenda na Yesu, unaenda na Yesu, kinapuruka. Unaenda na Yesu, unaenda na Yesu na kukuruka. Hallelujah. Mkiokie jina lako mwambie, mapito ya mchungaji usiacheke maana hata wewe umepita yako yako. Hallelujah. Biblia inasema mwenye haki huanguka mara 7. Mimi 7 za kwangu siaisha. Wewe unaweza kanda huko ya 4 hapa na kusubiria zako 3. Na kutizama tu. Mgeukie na kumwambia mchungaji aseme siri yako anyamaze. Bwana siwe. Ngapi mmeelewa hiki concept changu? Mimi kimenisaidia sana. Kimenisaidia sana kwamba Mungu ninayemuogopa. Ninamuogopa kwa sababu I feel him so close. I feel him is so close. Kwa hiyo yani nakosa confidence ya kufanya lisilofaa. So I yani mpaka nafanya. Mpaka unajua kuna saa una mweka mtu moyoni kinyongo. Unasikia uchungu juu ya kitu fulani. Mpaka unakasirika, unaanza kumwekea mtu adui. Hapa leo unaanza kusema hivi, Mungu naomba msamehe. Kwa nini unasema Mungu naomba msamehe? Because you know it's not okay. This is not right. Why is not right? Mungu apende. Huyo Mungu ambaye apendi yuko wapi? Yaani how comes I feel him so much apendi? Alafu I cannot feel him kwamba anapenda mimi na hela. Why do I feel kwamba apendi mimi kumchukia adui yangu? Alafu why do I not feel kwamba ile unavyosema hivi, Mungu anajua upendi mimi nimchukie mtu. Alafu hapo hapo useme hivi, Mungu akini anajua anapenda mimi na hela. Najua napenda mimi na tajiri kwa sababu nitakuwa tajiri. Kwa nini ukikasirika, ukiongea uongo, ukinywa hata wine, ukizini, hapo hapo baba naomba unitakase, unisafishe mimi kwa damu yako. Unitakase, unisafishe, because you know his clothes is there. Right? Why don't you hapo hapo say, Father make me rich. Father open this door for me. Do this thing for me. Yani if his clothes on those matters, why don't you feel his clothes also on these other matters?
Basi ndio nilivyo mimi. Kwa hiyo basi inanipaga ujasiri. Sasa mimi mwenzako Mungu sasa ameshanisaidia. Moyo wangu haudundii nje. Bwana asifiwe sana. Mungu ameshanisaidia. Kwa hiyo sasa mazoezi ninayoyafanya sasa hivi ni mazoezi ya kumfanya Mungu halisi kwenye maisha yangu ya maendeleo. Ya maendeleo kwamba naona anahusika sana. Kama ambavyo unaona anahusika sana kwenye maisha yako ya kawaida kwamba nikikosea he's there. Yuko hapo ili kuhakikisha mimi sikosei. Kwa natakiwa kuwa mtakatifu, nijilinde, nisimkwaze Mungu. Maana yake natakiwa pia ni feel hiyo the same way I should feel when it comes to my visions, my development, my increase, my success. My health. Lazima ni feel kwamba Mungu I feel good mimi nikiwa mgonjwa. I feel. He doesn't feel good kwamba mimi naumwa. Mungu ajisikii vizuri. Kwa hiyo
nasemaje, kama ambavyo ningeweza kukosea nikamwambia Mungu naomba nisamehe, alafu hauisikii sauti yake ikwambia hivi, mwanangu nimekusikia, mimi ni baba, ninakuja kwako, tizama nakuja kama maji ya baridi ndani ya moyo wako, nimekusamehe. It doesn't happen that way, but there is a way it goes until that guilt disappears and then you feel again at home with the Father, right? Why don't you feel at home with wealth? Kama nimemwambia baba hiki kitu kuhusu hii kodi yangu ya nyumba, nimemweleza, kwa nini bado una mashaka kwamba hajasikia? Ila ulikuwa okay kwamba lile jingine, na kama Mungu nimekunywa kabia, nisamehe Mungu, nitakase. Unachukua na maji kabisa, unachukutua baba, unajitakasa na maji baba, nafuta. Alafu inaenda mpaka moyoni mwako, unasikia kwamba I'm free. I want us to do reality check. I want to talk to you heart to heart. Upande huu mnanifanya najisikia hukumuni. Can I? Yeah. Angalau hapa kuna una wajanja wenzangu. No. But I mean it. Are you learning, guys? Are you getting the point? That if we feel the same when it comes to issues of mistakes, issues of makosa, why don't we feel the same into our daily development? Kwamba after telling the Father, why am I not comfortable and rest and okay that I'm okay? He has done it already. I can be confident now. I can be comfortable. He will take care of this matter. Why are we still worried? Why are we still on the panic mood? Nikwambie kitu. Do you know why we clean ourselves so fast? We say, God, forgive me. You know why? Because we fear we will miss heaven. Sindio? We fear that we'll miss heaven. Now, ichukue hiyo. If heaven is real, then God is real. So is the judgment is real. If God is real, is he only really in the future or he is real even now? He is real even now. So if I can ask for forgiveness, ananisikia mimi sasa hivi? Ananisikia sasa hivi? Are you guys sure ananisikia?
Yes.
So if he can hear about my mistake and ask him for forgiveness about my wrongdoing or my mistake, why do I have to think kwamba when it comes to my success, my job, my career, atanisikia kesho kutwa au hana mpango wa kunisikia? Why do I have to think kwamba it won't work? Umegundua kama tumekuwa tukijitwisha mizigo ambayo haipo. Yaani kama ninatubu kwa ajili ya wiki ijayo, kwa ajili ya parapane inayokuja miaka 30 sijui 40 ijayo huko, kwamba naogopa asije akaniacha kwa kosa ile la leo. Kwa nini tunaamini Mungu ana kinyongo sana kuliko huruma? Why do we believe so much there is a possibility ya yeye kutuacha kwa kosa la leo kuliko kutusaidia kwa hitaji la leo? Cheki unavyojiuliza maswali kama uko kizimbani. Mwingine anawaza kwanza hivi, Mungu, mchungaji atakuwa anaelewa mimi nimekukosea makosa gani? Doesn't matter. If we fear God because we are afraid that we may miss heaven, then he is there. He is real. Hiyo basi itupe sisi audacity leo. Itupe sisi ujasiri leo. Itupe sisi nguvu leo ya kufanyaje? Ya kusema hapana. Kama unaweza kutumia maombi yangu ya leo kunisamehe kosa, kunipa au unaweza kutumia maombi yangu ya leo kunipa fursa ya kuingia mbinguni in the future, manake you can do something to me today because umesikia. Manake umenisikia niliposema unisamehe, umenisikia, na kwa sababu hiyo nina ujasiri kwamba nitaingia mbinguni. Angapi wana ujasiri wataingia mbinguni? Una uhakika? So ngoja usinyoshe. Sio kama una uhakika. Una uhakika wewe mbinguni unaingia? Parapanda ikilia. Mwingine hajanyosha na wasiwasi, anajiuliza maswali. Mimi pastor ndio wale ambao tuko katikati. Wangapi wana tendency ya kumrudia Mungu akiona
kuna namna wajaenda njia isiyo sawa, namrudia Mungu chap, unamwambia Mungu ni rehemu. Okay, good. Why do we do that? Because deep down in our conscience, tunaogopa kuikosa mbingu. Wala sio tunaogopa kumkosa Mungu leo. Deep down tunaogopa moto wa milele.
Yes.
Nimwambia mtu mmoja, waza moto wa milele usingewekwa. Wangapi kati yetu hapa tungebaki kwa Yesu? I'm keeping on moving. Kuna kitu nataka nikilete kwako kabla sijakupa nafasi kuanza kuuliza maswali. Waza kama moto wa milele usingewekwa. How many of us would remain? You know what's the problem? Tulisikia injili sio. We heard the wrong gospel. Ndio maana unisikii mimi umrani ni kuinsist sana moto wa milele. Na ndio ambayo injili ya wa Pentekoste wengi huko mtaani wanasema na wanakutuhumu sisi, wanatushtaki mbele za Bwana. Biblia inasema mshtaki wetu ibilisi. Kwa mtu ame mtu yote anayependa kushtaki wenzake mbele za Mungu ni ibilisi, hata kama ni Pentekoste. Wanatushtaki mbele za Mungu, wanasema mbona mhubiri injili ya dhambi? Hamhubiri habari ya unyakuo? Hamhubiri habari ya moto wa milele? Watu wanapaswa kujua kwamba kuna moto wa milele. So akili za watu zinataka watu waogope Mungu kwa ajili ya moto wa milele. Watu waogope dhambi kwa ajili ya moto wa milele. Do you know kitakachotokea? Utaacha dhambi kwa sababu ya vitisho. Ila sio kwa sababu dhambi imeondoka ndani yako. Na wakati nia ya Mungu, dhambi ife automatic ndani yako. Dhambi inakufaga watu wa Mungu, inakufa. Inakufa automatic kabisa, inaweza kufa. Tunapiga hatua tu. Leo kiu ya pombe imeondoka. Kesho kutwa kiu ya wanawake, kiu ya wanaume inaondoka. Hivyo hivyo, ulikuwa na bangi, ulezi kulala bila bangi, inaondoka. Na ujiulizi, imekata kataje hii kitu. Jesus is way. Unajua, Jesus is not, yani, Jesus is not getting problems with growing with you. Yesu hana shida ya kukua na wewe. He understands. Let me shock you. As long as we are still in the flesh, there is no amount of growth that will say has called you into perfection. Hakuna level ya kukua ndani ya mwili huu ambapo sasa hapa nafikia level of perfection sitakosea. Mind you, Jesus Christ of Nazareth, he came to live for 3 years. Yesu aliishi miaka 30 kwa ajili ya miaka mitatu. Mind you, the man started his assignment fully akiwa na miaka 30. And then akafanya kazi ya huduma akiwa na miaka hii mitatu. Akiwa mwaka ule wa 3, masaa machache kabla ya kumaliza kazi yake, anasema hivi, roho ilaz mwili dhaifu. He is almost going. And yet, katika climax level, he is still saying, I'm negotiating. You have called me, this is your will. Lakini if it is possible, kikombe hiki kiniepuke. Siwezi kukibeba, kiniepuke. Alafu sasa hivi, si mapenzi yangu, bali mapenzi yako yatimizwe. Guess what happened? Mungu hakusema hajamjibu au hakumjibu. You know what God did? Biblia inasema wakaja malaika wakamtia nguvu. Nguvu za nini? Walk through. This is hard, we understand, but we encourage you, move. We encourage you, move. Wanaitwa roho watumikao, waliotumwa kuwasaidia watoto wa Mungu. Anatuambia move. Keep on moving. Unapita, you are crossing over. Don't worry. You are crossing over. You won't die. You are crossing over. You won't fail there. You are crossing over. He was on flesh. He needed angel's ability. Kwa hiyo, waza kama Mungu asingetuma malaika wake wamtie nguvu. Ushakutana na jasho lenye nguvu zito wa damu. Jasho lilikuwa zito. Biblia inasema jasho likamtoka kama matone ya damu. Kiwaze kiwango cha stress ambacho mtu anacho mpaka jasho linamtoka. Wewe ushawahi kuaga na stress? Ushakutana na zile stress ambazo umefumwa na mwalimu au mzazi kwenye jambo alilokuambia usifanye? Ushakutana na hicho kitwetwe? Kuna kijasho fulani hivi kinanuka. Hatari, yani hujakimbia, hujaruka, hujafanyeje, ila una sweat. Maana yake vinavyofanya kazi ni vya huku ndani. Yaani maini, mafigo na nini ndio vinachangamka huko ndani. Hallelujah.
tumbo mdogo na tumbo mkubwa vina disturbiana, ndio maana mnakuaga mnaalisha. Sio na mtu anapanic wewe. Mtu akipanic unakuta kabisa tumbo limechafukwa. Tumbo kuchafuka maana yake nini? Figo, bandama vimekutana sehemu moja, vimefanya kikao. Alafu vinarudi kila moja pale pake. Wa! Ghafla. Hapo lazima usikie krrr. Aya, wapi toni faster. Au ushaipewa taarifa mbaya. Napewa taarifa mbaya. Kiasi kwamba hujui ulie, ukae, usimame, ulale, uinuke. Ni hivi tu. Na kuna wale ambao ni wana strong spirit. Ambaye jambo linatokea labda ndugu yake anapata ajali mahali. Huku tumbo linauma au kichwa kinamuuma au mwili uko very disturbed. Manake signals are given to your flesh. You are given signals to your flesh. I'll teach you the other day hiyo kitu. How to study signals in your soul and in your flesh. Vianza Mungu atafanya jambo lote isipokuwa amewajulisha watumishi wake. Midhali wewe ni mtumishi wa Mungu, you have to be informed all matters of your family. All of them. All of them. All of them. You have to be informed. You have to be informed. What's going on with your people? With your? You have to be informed. Ndio nasikia hivi. Ukishapata taarifa sasa hivi, ndio maana tangu asubuhi kuna namna tulikuwa najisikia. Sio kuna namna ulikuwa unajisikia, ulikuwa na utulivu tu wewe wa kusikia. Mungu angekupa picha yote. Mungu kile anakuambia tatizo lako una shughuli nyingi. Ila Mungu angekwambia kila kitu. There was no phone. There was no fax. There was no telecom or telecommunication. But Jesus anawaambia wanafunzi wake, Lazaro amelala. No story. Hajapewa taarifa na mtu. Wakaambia sasa atamka, let's go. Yeye amekufa. Twende kumwamsha. Signals are given to him. Not because he was Jesus. There is ability in ya Mungu humu ndani yetu. I don't know. I just said I should share with you my experience. Are you learning something?
Yes.
Yeah. It's important. Yani, ninachotamani mimi, umjue Mungu kiuhalisia. Yani, tusiwe na Mungu wa dini. Tusiwe na Mungu wa maigizo. Tuishi naye kama rafiki. A companion. Holy Spirit as a companion. Kwamba kama naweza nikamuomba kwamba nimekosea hapa, nikamuomba kwa haraka haraka. Na naomba kwa sababu gani? Kwa sababu sitaki kukosea mbeleni huko isije akaniacha. Namjua huyu. Asije akanichukia mbeleni huko akanikataa. Parapanda ikalia pa, naona wenzangu wananyuka. Phew. Kaka usisinzie. Parapanda ikilia, unaachwa. Naona wenzangu tu pyu 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 pyu. Wewe umeachwa. Ah, mtumishi wa Mungu, Mungu akusaidie usiache siku ile. Mgeukie jana akwambia ninakuombea. Yatakapoitwa yale majina na jina lako liwepo. Atakapokuja na mwaliko mkuu wa malaika. Nimemwambia this time Yesu akija aje kinyonge. Anakuja na mwaliko mkuu wa malaika. Sasa kama tunaomba ili Mungu atusaidie tusipoteze ile last day. My friend, if we pray that we may not lose the last day, it means anasikia. He records prayers. Kwa nini mwanaweka mashaka? Beba confidence kuanzia leo.
Amen.
Kimaliza tu kuomba, jua it is taken care.
Amen.
It is taken care. He's, you know, sasa ukishamaliza kuomba zile maombi, kwa mfano tunazoomba hapa au maombi zako mwenyewe nyumbani, zile za kasho tala paka, zile za hivyo zile. Ukishamaliza, roho yako sasa iwe too sensitive. Alafu akili yako, kwenye akili yako, just know, because of, yani unaishi yale maombi yako, yaishi yale maombi. Bwana asifiwe. Yani kaya naona nazunguka sana, nachoka. Bwana asifiwe. Kwa mnaelewa watumishi, yani unayaishi sasa yale maombi kwa kujiambia mwenyewe, hivi sasa nataka kuogopa nini? Si nimeomba mimi? Shetani anakuja kukumbusha, unasikia roho inapiga kodi ya nyumba ujalipa wewe. Mwazana, no, but I know my God. You see, kwa hiyo, maombi yako yatakiwi kuishia chumbani. Maombi yako yatakiwi kuishia kanisani. Maombi yako yaambatane na conversation zako. Biblia inasema hivi, talking to ourselves.
kujiongelesha wenyewe, kuongea na sisi wenyewe, kuzungumzishana. Hapa sizungumzi wewe kuzungumza na jirani yako. Hapa kuzungumza na wewe, yani you should talk to you. Nani ameelewa? So you maybe prayed and let's say okay. Nani hapa na critical situation ambayo anatamani pastor amfundishe practically namna ya kutoka kwenye critical situation? And you come out before Sunday. I just want to teach you a practical situation. Nani anaweza kujitolea kama volunteer? You see, in life don't wait to be chosen. Kama ningesubiria maneno mengi mimi nichaguliwe nisingeenda. Singefika. In life appear. Show up.
Yes.
Show up. Yaani sikilize. Kuliko kununua gauni nzuri na mchuchumiwa wa kuendea night club. Tumia ile 500 ile kuingia kwenye seminar ambayo matajiri wote wako mle ndani.
Yes.
Alafu wewe ukifika mle ndani, kunywa maji tu. Hamna hasara. Alafu usionekane desperate, unataka kuchukua simu ya huyo, unataka chukua. No. Chill somewhere and make sure you look usi overdress, but also don't look weak. Okay? I'm your queen maker.
Amen.
You hear what I'm saying? Oh, wear less. Make sure you look attentive. Yani, when men are passing, great women are passing, they should see confidence on you. Not because you have money. No, because you carry Jesus.
Amen.
You have confidence. We were meditating a certain scripture yesterday with my friend. Very interesting. Yesu, Biblia anasema kitabu cha Wakorinto. Anasema tumenunuliwa kwa thamani, kwa bei ya thamani. Hajasema tumenunuliwa kwa damu ya thamani. Anasema tumenunuliwa kwa thamani. Manake, we are bought by something valuable. We are bought by precious. It didn't say blood. We are bought by precious. Kwa kilicho tununua ni thamani. And then kule mwishoni kwenye Ufunuo anasema hivi, tumenunuliwa, Yesu alitununua kwa damu yake. So find the value of X. Thamani equals to blood of Jesus. Kwa hiyo hatujanunuliwa kwa damu ya Yesu ya thamani. Tumenunuliwa kwa damu ambayo hiyo damu ndio thamani. Kwa mbinguni the only valuable thing. Yaani ukitaja neno thamani mbinguni wanajua ni damu. Mbinguni dhahabu sio thamani. Gold they work on it. They work on it. We work on gold in heaven in our home. We walk on gold. So you cannot call it precious. Huwezi kukiita kitu cha thamani, huwezi kuita valuable thing. Can you imagine what the world is fighting to get and reserve it as a something that appreciates in value in heaven? We walk on it. This is how God despises wealth. So show up. Having Jesus, ukichukulia serious. Mwani wape kitu kingine. Sorry, just sit down for a minute. Mwani wape kitu kingine ambacho kinanisaidia mimi. Wengi wanafikiri mimi ni jasiri kwa sababu nina hela. Amna, hela imekuja baadaye. Mimi ni jasiri kwa sababu nina Yesu. Alafu I would want you to feel. Yani, I'm bold, I'm confident, and I want you to know I'm bold and I'm confident. Yani, I would love to show people I don't fear them. Even the people who are threatening me, I would love to show them I don't fear you. Siku moja, nilimwambia mtu kitu fulani. Alafu nilipomwambia, ni wanchi nyingine. Akaongea alafu akani threat kwamba nikienda nchini kwao, you will do me harm. Nilipojua, I took the next flight. I landed and I posted. Just to show them, you cannot do me anything. It is not pride. is having confidence in what you carry. When you know Jesus is true, don't act like it's not true. When you know Jesus is real, don't act like he's not real. Yesu ni halisi, watu wa Mungu. Yesu ni halisi. Na ukijua Yesu ni halisi, don't act weak. Act confident. Don't appear weak. Yani, jiambie kabisa, wote wanayala lakini mimi na Yesu. All these guys here. Parapanda ikilia, probably they go to hell. Brag about Jesus than you brag about your money. There are areas money fails. Hata ungekuwa na shilingi ngapi usingepata. Au hata ungekuwa na hela inayohitajika. Kuna vitu vingine huwezi kupata. Bado unavipata kwa sababu Mungu anakupa kibali. Amen. Hallelujah. Jizoezeni watu wa Mungu. Kuona maisha ya ukubwa, maisha ya mafanikio ni maisha ya kawaida. Ili usipapatike kukutana na watu wakubwa. Usipapatike. Ask reasonable questions when you meet with them. Niwaambie kitu. Increase your intelligence. Increase your intelligence more. Ili ukutana na watu wenye akili ujue cha kuongea nao mbele yao. Increase your intelligence more so that you may have questions. Don't look for answers, but have questions. You don't have to know everything, but make sure you have important questions to ask. Tukikupa audience wewe na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, what are you going to say? Unajua ni rais watu kusema ni connect, ni connect, ni connect, ni connect. To connect na watu wa maana, what will you say? What will you say? Mimi sio mara moja, sio mara mbili. Watu wananifuata wananiambia, "Pastor, yani ukipata chochote cha kufanya, wewe nihitaji tu mahali, ni connect tu, yani niunganishe na watu, ni connect na watu." Unamuuliza, mimi tu ndio nakuuliza haya maswali. What can I do for you? Ah, chochote tu, ish, nonsense. You don't tell great people chochote tu. Utapewa kazi ya kufuga mbwa. I tell you the truth. Have your budgets on your head. Have your plan book. Know exactly what you want. You see, you don't have to have money first, but you should have where money should go in case money appears. Uhitaji kuwa na hela kwanza, ila uwe na mahali ambapo hela itaenda siku Mungu akileta. That is very important. Especially my sisters. Acha uoga. Naondoa depression. Mungu ana njia nyingi za kukutokea. Yaani usione tu njia moja ikiondoka ndo Mungu ana njia nyingine. Carry your confidence with you. God can appear to you from any angle that people do not expect kwamba Mungu anaweza kutokea. Hallelujah. Now it's time for practical lesson. Shalom.
Mimi nilikuwa na kesi ya nyumba. So ile kesi ilianza tarehe 16 mwezi wa 10.
Sawa.
Tumeendelea na ile kesi mara ya kwanza waka withdraw. Last week
ilikuwa mwezi wa ngapi?
Tarehe 16 mwezi wa 10 mwaka 2023. Last week wakati tunaongelea masuala ya nyumba za urithi, sijui nini, it was like unaniongelea mimi. So Ijumaa tulikuwa na kikao na yule mhusika. Kikao hakikwenda vizuri na akasema tuna, mara kwanza ile kesi wali withdraw karudisha tena waka nasema tutaendelea na hiyo kesi. Basi Jumatano akasema 72 hours za miracle restoration. Akati Jumatatu tukua tumerudi kweli mahakamani tumeendelea na kesi tarehe 24 Jumatatu. Leo tumekutana amesema nimekurudishia nyumba yako. So yeah, nini nyumba yangu Jumatatu. Kwa hiyo emergency ninayotaka unifanyie baba. Kwa sababu Jumatatu tunaenda kukutana ili aka withdraw kesi ile iliyokuepo ameiweka pamoja na kuniandikisha kwamba ananirudishia nyumba. So leo tulivotoka tu pale kwenye kikao kwa sababu kulikuwa tunafanya tunaenda mahakamani na tunafanya vikao nje ya mahakama. Tulivotoka kwenye kikao leo nikaenda baada ya kukiri nikaenda pale nyumbani nimechukua mchanga ndio nilikuwa naenda kufanya signs and tokens. Kwa hiyo hapa nimeona kama
sasa. Ah, just put it there. Nipe tuna kitambaa. Come. Now, mfano atakuja hapa kuomba. Huyu akiomba nyumba yake apewe. Atakuwa nakosea. Sasa hivi naanza kushukuru.
Yes.
Number 2. Hati zinakaaga wapi? Kwenye bahasha za kaki. Unayo hati yako? Copy ipo. Na mchanga huu upo. Lese angekuwa ana hati. Unaitia huu mchanga kwenye bahasha ya kaki. Unazo? Good.
Na makodi yote aligoma kunilipa.
Ya kale yamepita haya sijali everything will be okay. Sawa. So you put them on the envelope. Alafu unaweka unapohifadhi vitu vyako vya msingi. Alafu kila shetani akuletea huyu akulipi amezoea kukuzungusha hivyo hivyo kwa sababu ndio anachokuhubiria sasa shetani.
Na ndio aliniambia kwa sababu ni tajiri ana hela atafanya kila kitu lazima anidhulumu. Na mimi nikamwambia hivi nilikuwa ndani yangu ni mkuu kuliko wewe na hela zako hata uende wapi lazima haki yangu niipate jana.
Na mimi natoa ushauri tu kama in case tukutana na clip hii mrudishie tu mama manake uchawi mkubwa kuliko wote ambao ungeweza kuufanya ni kumfanya awe na mchungaji mwingine.
Yes.
Bas hapo ungeshinda.
Yes.
Sasa nashafika hapa. So
nilimwambia akati tunaendelea na nilimwambia hakuna kitu ambacho utafanikiwa mpaka unirudishie hela yangu. Nini nyumba yangu? Nawaza hela kwa sababu na muda.
Now wait, ngwani kusema. Kaenda na kugombea ubunge akakosa. Atakosa hata uhai sasa akifanya masiara. So imagine. So you see, sasa hii kesi yake ni nyepesi shaisha, kwa hiyo yani ngumu hata kuielezea. Let me explain it before maybe. Kuna saa unayasema hayo maneno out of stress, out of anger, hayafanikiwi. Sio mimi ninachosema. Hata sisi baadhi yetu huko ndani tumekuwa na watu ambao tunadaiana nao vitu tunawasumbua wanatudhulumu na nini unatamka lakini unatamka kwa uchungu kwa stress kwa hiyo upati kile kitu chako. Haipasi kuzungumzwa kwa stress na uchungu.
Yes.
Zungumza ukiwa unajua ninachokiongea naongea na power ya Mungu.
Amen.
Hupigi biti. Yani when we speak sisi we don't threat. We mean what we say.
Amen.
Bwana asifiwe.
Amen.
Amekata mama sasa. Sio mimi leo ninachokisema. Kwa mfano labda mtu anakusumbua, useme tu kwamba utaona Mungu wangu atakushughulikia. Hiyo kuna ziko za namna mbili. Kuna sauti ya uchungu na fia. Lakini kuna nyingine unamwambia hivi utaona Mungu wangu atakushughulikia. Na ukitoka hapo huishii hapo unaanza Mungu shughulika. Nimemwambia utamshughulikia shughulika. Nimemwambia utamshughulikia shughulika ili aone na kukumbuka kwamba Mungu amesema atanishughulikia.
Yes.
Bwana asifiwe. Hallelujah. Nitakupa scenario mbili. Moja yangu, moja ya rafiki yangu. Rafiki yangu mmoja yuko okay, he's my brother in faith. Anaitwa Mwalimu Onesmo, yuko Arusha. Siku moja kuna mtu aka comment ujinga kwenye kazi anayoifanya. Baada ya kucomment, yeye akamfuata DM. Akamwambia ilikuwa ni February this year. Akamwambia hivi, sasa kwa kuwa umedharau kazi ninayoifanya
na ukaandika yote uliyoandika kunichafua mimi na kazi ya Mungu, ninakuahidi na ninakutamkia, ikiwa mimi ni mtumishi wa Mungu, nimeufunga mwaka wako kuanzia leo. Hautapata chochote mwaka huu, hautafanya lolote. Nimeufunga huu mwaka. Your year is closed. You won't see anything, you won't get anything. Juzi mtumishi wa Mungu ananitumia message, screenshot ya yule dada, anaandika anasema hivi, man of God, nilikuwa narudi kwenye DM yangu, nilishasahau kwamba nilifanya hiki kitu, kumbe ni wewe. Anasema literally I am almost, naelekea kupelekwa gerezani, maisha yangu yameharibika yote, naomba man of God nisaidie. Ananiuliza, PT, mtu ana namna hii unamfanyaje? Nikamwambia, man of God, mtu ana kwa nini mnacheka? Nikamwambia, man of God, mtu ana namna hii unamsamehe, lakini msamaha wake huwezi kumsamehe kwenye inbox. Huwezi kumsamehe kwenye inbox. Kuna watu Paulo aliwakabidhi kwa shetani ili wafundishwe wasije wakamtukana Mungu. My sister, kuna maombi tunamwambia Mungu, Baba, kwa jina la Yesu, tutendee ili, e Bwana, huyu ametuumiza, tutibu e Bwana. Na kuna maombi tunasema, shetani, siku zote nakwambia toka, leo njoo. Ingia pale. Au ingia pale. How did I learn that? Demons asked Jesus, tupe ruhusa tuingie kwa wale nguruwe. And Jesus said, get out, get into the swine. Mapepo hawakwenda sehemu nyingine, walienda Yesu alikowaelekeza. Mtu yoyote anayejipa position ya nguruwe kwenye maisha yako, halali yake ni nyumba ya mapepo. So I can ask God in the name of Jesus, and I devil, we don't ask, we command. And I command the devil to work with you to help you into some 2-3 things until you are reminded who is God Jehovah. So nikamwambia, mtu ana namna hii ili umsaidie kesho asimtukane Mungu, muite, alafu akutane na pastors. Have pastors wamueleze wewe ni nani. Let your sons and daughters tell that guy, huyu jamaa ni nani. Muite tu ibadani, asikilize shuhuda, akae tu. Yani wewe usimsemeshe, asifanye chochote, yani akae tu, uhubiri. Kuna ndugu mmoja alikuwa anatukana sana mimi kwenye mitandao, tukana sana sana, yani akipata tu kitu kinachohusu mimi, huyo akaruka nacho. Siku moja nikachukua jina lake nikaliandika, alafu nyumbani kwanza nirudi nyumbani, siku moja niliona kwenye mtandao, nikasema mama, huyu jamaa mbona amenifanyia hiki alichonifanyia? Yaani mbona anaongea vitu vya ovu kuhusu mimi? Yaani huyu nimemkoseaga nini? Hata mimi anijui, simjui. So this is what I did. Ninamwambia mke wangu, hii this is enough. Yaani this guy has gone past limit. Ameenda mbali sana. Hii ni before even issues are guesses. Before even that. So siku hiyo nimetoka ibadani. Nimetoka tu ibadani, nimezungumza sio kitu gani hapa, kakikata kakiunganisha kakitengeneza taharuki mtandaoni. Kasema no problem. Today I will not be hurt. Ni makosa kuumia wakati Mungu ametupa mbinu zote. I took water kwenye jagi. Nikamwambia mama, mark my sign and token. This guy will come to church himself. Huyu atakuja kanisa. Nikachukua karatasi, nikaandika jina lake, and I took water. And I went somewhere. Nikamwambia Mungu, neno lako linasema, uovu ulipozidi kwenye nchi, ulimfuta dunia yote kwa maji. This guy na yote alionayo. As I take this water, nikachukua dish. Kasema kila kitu chake kitasombwa. Media team Odhiambo. Na hizi ndio shuhuda. Haya ndio mambo yanayofanyika haya. Alafu sijui siku ilitokea nini, nikasema hivi ni kama ni, yani kama sijui nilikuwa nimemwona. Nilikuwa sijui kama yupo. Nikasema hivi, imagine sasa magonjwa kama haya yanayofuata adui zako. Fikiri na binti yangu hapa, madudedude yote aliyokuwa nayo yale. Alafu tumwambie Bwana Yesu yote, kwa sababu kama tumeweza kuutoa ule ugonjwa kwa neno la Mungu alilotupa hapa, neema ya Mungu imeutoa, manake sisi ndio ule ugonjwa uko kwenye atmosphere yetu. Tunaamua tunauelekeza upande gani. Biblia inasema atayatoa magonjwa yote ya Misri, alafu atawayaweka kwa hao wa kuchukiao. So after doing that, nikuelezee mchakato ulivyokuwa. Sasa ukishaomba au ukishafanya signs and token kiwa hapo, unaona kama anaendelea kufanikiwa, your job is to say thank you Jesus, I have already reported this, I know this is done. Ndio ile nakwambia hivi, practically unaanza kuzungumza na wewe. Hiyo sio issue ya maombi tena, hiyo unazungumza na I know this one is done, God has done it, Father nimekuambia kitu na I know. Bwana asifiwe sana. This is how dangerous to play with people who pray. Mambia yako, don't play with people who pray. Don't play. Don't do games with these people. They can take you straight to the grave. Imagine wewe ndugu, inawezekana kabisa Mungu alishamwandikia ubunge. But just because she hold the house of this woman. Na huyu mama, unajua muonekano wake, na kwa sababu wewe una hela, you can take her for granted. But look at what prayer can do before the man with the money. Achana na maombi watu wa Mungu. They are higher than influences. Ngiokinyo akwambia usimuogope mtu asiyeomba. Mtu yeyote ambaye ana Yesu, huruhusi kumuogopa. You can crush that nonsense at a minute. At a minute. I have seen with my own eyes. Mimi nimeona kwa macho yangu mjini hapa. People being disappeared. Crushed. Because of what God can do. So ukishaomba, ukishamwambia Mungu jambo, unaenda nalo, unaendelea kulikokota kwenye conversation zako, kwenye ufahamu wako. Sasa sio unaomba Mungu fungua huu mlango. Kwenye maombi kanisani unaomba Mungu nifungulie mlango huu katika jina la Yesu, neema yako ikaonekane, Bwana ukanitendee, Bwana ukanitetee. Unaomba. Alafu kutoka mtaani unaanza kusema, hii ile haliwezekani. Hii imeshindikana. Yaani unajua nimejaribu sana lakini imeshindikana. No. Ukishaomba wakati wa maombi, language yako, mawazo yako, vyote viwe aligned na vile ulivyo omba. Mmeelewa watumishi? Mmeelewa au mna waza nani? Maparachichi. Naelewa. Sasa mniulize maswali. Yes my sister. Sio unasema hapa hapo kama ulivyokuwa umesema mtumishi. Ah, nataka uulize maswali sasa.
Amen. Shalom.
Shalom.
Asante baba kwa nafasi.
Amen.
Mimi ni state. Ulisema utupe practical way kutoka kwenye critical situation ambayo upo.
Oh yeah.
Mimi ni kama spiritual state. Yaani kwamba nitaeleza kama namuelezea mtu mwingine. Let's say wewe ni mtoto wa Mungu. Umeitwa kwenye wokovu, umeanza maisha ya imani. Na okay, umekuja Mkuyuni. Unajitahidi kufuata kila kitu ambacho unafundishwa, kusoma neno, kuomba sana. Yani hapo recently uliwahi kusema kuhusu haki na wajibu ukiwa unazungumza mambo ya nchi, lakini kimungu wewe una uhakika kwamba umefanya mambo yako, I mean umefanya wajibu wako kimungu. Lakini the more unasogeleana na Mungu niseme, Biblia imesema mahali kwamba mjue sana Mungu ili uwe na amani. Lakini wewe the more unasogeleana na Mungu unaona kama there is a way you are struggling ambavyo labda haupaswi. Yani uko restless, kuna namna unasuguana sana kiroho. Nataka kujua unajuaje kwamba hiyo ni state gani? Either ni ya kimungu au ni ya namna nyingine.
Now, I want us to do conversation. Me and you.
Yes, sir.
Is that okay?
Sure.
The more unavyosogeleana kwa Mungu.
Yeah.
The more you find yourself restless.
Yeah, you just feel like restless. There's
okay,
a way
the
you are not okay.
The question should be, why do you feel that? Why do you feel restless?
Yeah.
Have you ever sat down and think, why do I feel restless?
That is the question now. It is a question I'm going to inanisumbua kwamba, but I've done all this. There's a way I'm not okay.
No. Were you doing okay to feel okay? I mean, were you doing all that to feel okay?
No, I do that to seek God. But there is
my point is, were you restless before?
No.
That's where you were doing that?
No.
Now, define restless to you. Like, what is happening?
Okay.
Just go generally, not me mentioning specifics.
All right.
Kwa mfano, you can't sleep or you're not at peace.
Yeah, you're not at peace.
Mm-hmm.
Yes, you cannot sleep because you're not at peace.
Mm-hmm. Why are you not at peace? Are you worried of something? You haven't yet gotten what you want? That's why you cannot sleep? Is it about things?
No. Or
it just happened.
That's why I said it is a spiritual state.
Mm.
Yani, I started seeking God deeply for the love of God.
Mm.
Yeah. Let me say it out. I even naendelea even with the prayer ambayo you say umesema mpaka December. Kwamba this is a way I'm pushed kuendelea kumfuata Mungu. Lakini my expectation is kwa sababu you do all this andiko limesema mjue sana Mungu wewe na amani. There's a way I'm like no peace ndani sio siwezi kusema biashara iende vizuri au kuna vitu haviende vizuri. You have hope kwamba kuna vitu they're not working the way I want, lakini my faith is bigger. Lakini what is this? It's very spiritual, like si kitu cha
I am with you. I am with you. I'm not even trying to be with you. I am with you. I mean, yeah. I'm already in your state.
Yeah.
You are seeking God, expecting to have peace.
Yeah. It is a journey ambayo you have not decided. Yeah. Lakini umeona, this is the way I feel I love this God.
Mm-hmm.
Kwa hivyo, it is a burden. Kwamba, there's no you cannot, any there's way you cannot, there's no
what
way you
can. What if God is giving you that restless that you should arrive somewhere? I'm waiting, there is a place I'm waiting, I want you to keep coming.
I thought so, lakini kwa sababu nimeona kama at least I got a chance, maybe I can get a clear answer, kwa sababu I'm not sure of what I was thinking.
Ndio nakwambia sasa, kwamba what if hiki nachokisikia, kwa sababu restless iliyo mbaya ni hii. Kumbuka Biblia inatuambia kwanza huzuni sio tupeleka kwenye toba, hiyo haitokani na Mungu.
Okay.
Na naposema toba maana yake isiyo ni motivate kugeuka na kuwa bora zaidi. Okay?
Yeah.
Does this restless makes me drink? Does this restless inanifanya nisikie kupenda tena Mungu? That this restless inanichosha na mambo ya Mungu? Does this give me stress of life, like I cannot reason proper now? Does what you are feeling, does that to you?
Should I go more deep?
Yeah, I'm expecting so.
Okay. So the more you're close to God, I normally get dreams. Mm-hmm. I have my plans, and there's a way kuna vitu
you
see.
You remember the question I asked you?
Yes, I'm hiding there.
Is there a reason why you are restless, or is because you don't get peace because you are expecting peace from God? How? You don't get rest kwa sababu kuna kitu umejiwekea.
Yeah.
Alafu hujakifikia, ndio maana you are not at rest.
Yeah, hiyo naielewa.
Uh-huh. So it's not this
here,
one.
Not that way.
Okay, tell me what your experience.
I started saying, you have your plans, your dreams and all that. And lakini ni vitu labda avialign sana na mambo ya sio ya mambo ya kimungu. You told us kwamba sisi ni wakristo na hata tukiwa kwenye secular work ni tunamtumikia Mungu. Okay, so let me say secular dreams labda. You have it, right? Na unaamini hizi ni Mungu amekupa. Lakini now kuna vitu unaanza kuona kama they are taking you away from those dreams. And
okay.
I normally
building a club.
Sorry?
Secular dream like building a club or what?
No. Let's say in fashion. I was in fashion and now I want to get back into that. And that is what...
So now we know where your restless is. Like, nampenda Mungu, naendelea kuja kwa Mungu, lakini mbona kama napoteza ndoto yangu.
Yes.
Do not lose it. Don't lose it, baby girl. Don't lose it.
But I normally get dreams that I don't understand.
Okay.
Yeah.
Like what dream?
Bye-bye.
Okay. Dreams are privacy. Okay, no problem. Lakini, let's say you get dreams, you are preaching. You get dreams, you are preaching. All right. And then you wanted to be a fashion artist. Now, what if... I'll give you this option.
Yes, sir.
Sawa?
Yes, sir.
Bibi asema, all things are yours. All things are yours. Find a way to balance. If you see you are pulled more into this, maybe God is calling you into the bigger purpose.
Amen.
Ndani ya Kristo, let me tell you, my sister. Ndani ya Kristo, we let God to be.
Yes.
Hakuna ambaye na Mungu hatufosi.
Amen.
God is calling us. Mm. Calling, you can say, I'm coming or I don't come.
Mm-hmm.
All right?
Yes, sir.
Now, you know, even Jonah?
Yes, sir.
He had option.
Yeah.
Alikimbia.
Yeah.
Na alipokimbia, Mungu alimfuata. In every God's calling, there is a grace into it.
Amen.
Mimi, my dreams was to be a great businessman. I will surprise you. Hakuna biashara ndio kufanya mimi mwenyewe nikafanikiwa. Niwahi kukwambia mimi nishao kufanya madini. Mimi nisharudishwaga nimepinda mgongo na mlei. Siwezi kusimama, siwezi nipiga kipapai wale wauni. Sijui tu ni kwa siri au nafanya kazi sana. Lakini rudisho nimepindiana namna hii na kibiongo kabisa. Haona maana? Ilimchukua mkono babangu akiroho kuweka hapa pando kafyatuka. Sio?
Amen.
Now I will advise you kama mtoto mdogo, yani
yes,
as if I'm advising Wanda or Mana.
Yes,
I will just say to you this way. Trust God.
Amen.
See what we could not be before. What if Mungu kuna vingine alivificha uvijue ukiwa humu ndani? Hapo ndo nawaza sasa. Imagine watu wangapi kule nje mavitu yao kwenye ufalme huu yatapotea au watapewa watu wengine kwa sababu tu alikataa kuja. So, let's keep on seeking him. Alafu tunaendaje kwake?
Surrender. Amen.
Siende kule kama fundi. Yaani sijikuta unajua. Mungu nimekuja. Sasa nimekuja hivi. Nataka Bwana asifiwe. Wewe unaelewa? Unatoa macho kama umeona upepo wa malaika. Bwana asifiwe watumishi.
Amen.
You understand me now?
Yes sir.
You understand me now?
I do.
So hiyo struggle naipata nirudi kule au nisirudi? Kwa sababu hapo kuna struggle ya ndoto yangu, kuna struggle ya nitakulaje, nitaishije. Haya, huyo huduma yenyewe naanzaje kama mimi ni preacher? Mbona vinanichanganya? Go to him. Go to him.
Amen.
Keep coming to him.
Amen.
He will reallocate you. Na huduma atuanze kwa kusema nataka kuwa na mega church. No, church begins on how you love sharing. Sherry. Nitawapa story moja ya ajabu sana. Unamwona yule Hans? You see this guy? This guy ana kanisa kubwa sana maeneo ya kitambaa cheupe pale. Ndio washirika wake. But you know how he started? He didn't start by nilimkataza asiposti chochote, asiandike chochote, asitengeneze kipeperushi chochote. If you truly have ministry, go and win souls. Mimi huwa nakwazwa sana na watumishi ambao, kwa sababu ndivyo nilivyolelewa, utumishi wa siku hizi unadanganyana, na watu wengi wanatafuta baba wa kiroho kwa uongo, hawajui anachokitaka. Yani sisi tulivyolelewa, baba zetu walivyotulea wa kiroho kukuza huduma, yani mfano baba mimi nasikia uito, hawakupi mike madhabahuni. Adam, watu wengi wakiwafuata watumishi wa Mungu wanatafuta, in the matter of fact, excuse me, mwambie mtu mmoja hivi, watu wengi wanaokufuata, I was talking to a pastor friend, nikamwambia watu wengi wanaokufuata wewe kwamba wao baba wa kiroho, wengi wanatafuta tu covering. Yani nikisema covering sio tu covering ya kwa spiritual covering. Wengi wanatafuta wanahitaji ile a denomination ya kukaa chini ya denomination hii, yani kama TAG, kuna TAG VCCC, si TAG nini, umeelewa? Wengine wanatafuta tu mwamvuli wa kufanya huduma, lakini kiukweli sio wewe, sio baba wa kiroho. Mimi zangu mara nazijua. Kwa kuna saa nikimsikia mtu anambia mtumishi, mimi nataka kuwa mtumishi wa Mungu, nataka ni unilee na kusikilizia. Alafu nakwambia kaa ibadani. Kwa sababu wanangu wote mimi nawalea hapa. Nina mtoto, ongea niwaulize. Nina mtoto wa kiroho yote huko ndani ambaye nina special session naye za pembeni. Huko ndani. Hamna, wote nawalea hapa. Maneno ni haya. Niki wiwa sana nitakuuliza unaendeleaje? Ni tuliombea shughuli yako, ile shughuli inaendeleaje? Ulinieleza kwamba unafanya kitu fulani, kile kitu kinaendeleaje? Sasa baba wa kiroho haji kwambia hivi, njoni kule, sikiliza, leo Jumatatu nakulea hivi, kesho Jumanne mleleo ni huu. Aiende hivyo. You come to me. He came to me with his idea. Alikuwa ameajiriwa kwenye mashirika mbalimbali. He came to me with his idea. Akaniambia, baba, hii ndio wazo langu. I'm planning to open up a logistic company and this is what I want to do. Nikamwambia, I want to listen to your dreams. Explain to me. And then nikamsikiliza, nikamwombea. After praying for him, I expect him to use everything I'm teaching kwenda nacho mtaani kusukuma mambo yatokee. My job as a father, every after some time, is to ask, son, how are you doing? Na nitakuuliza tu nikiwa sioni fungu la 10. But if I see every time you are coming, dad, things are happening. Boom. Man of God, things are coming, are happening. Your God is blessing me. Boom. The next thing, if I will ask that time, nitakuuliza tu, how wide do you want to go? Hebu nielezee unaendeleaje. But there is no special treatment. Huyu na rafiki yake walikuja na kampuni lao la kusambaza beverages.
So even logistics company now, investment company. Nini? Trading company, yeah. So, wakaja na idea yao. Nikawaombea. Baada ya hapo, they used everything I teach them. Wakawa wanachukuana na Cheche, na Odhiambo, na vijana wengine, wanaenda. Mwaka huu tulipoanza, kila tulipoanza, Januari, tunakuwa na ule mfungo wa maombi.
Yes.
Ile Januari ile, nyinyi wakati mnakuja hapa kanisani saa 10:30, hawa walikuwa nakuja saa 8. Mpaka mwezi wa pili, wa tatu wa pili, kampuni ilikuwa haijatokea bado. But they had vision. Kwa walikuwa nakuja saa 8 mchana. Wanaomba mpaka saa 10:30. Ndio tunaungana kwa jamaa. Right now, they are the biggest supplier of water mkoa wa Songwe. Water. They are biggest supplier wa maji.
Yes.
Right now, your company owns what? Among the things that your company owns, I love mentioning things.
Company yetu ina own gari yake binafsi.
They have their cars.
Ina own Toyota mpya.
See? Yeah. It started this year.
Yes.
So you use everything that the man of God is teaching you to get with it in the street. Amen.
Amen.
Kwa hiyo, I told that guy, don't tell me you wanna be a man of God. Show me you are a man of God. Kwa sababu kuna kozi uliyosoma chuo kikuu na kuna kozi ya huduma. Kozi ya huduma sio tu theolojia. Kozi ya huduma nenda practical. You know what he started praying every night. So kwa mfano unaona dreams za kuhubiri. Inawezekana sio interest yako, inawezekana sio aji yako. Mwambie Mungu, I feel like I'm preaching. Now, anza kuwaombea hao unaowahubiria hata kama hujawaona. Katika jina la Yesu, yoyote utakayemleta mbele yangu Mungu, neno langu kinywani mwangu likawe ni baraka kwenye maisha yake. Nitageuza mataifa.
Amen.
Nitawabariki mataifa.
Amen.
Nitawainua watu.
Amen.
You understand what I'm saying?
Yes.
So he started praying. Akawa anapita na kuomba kila siku, anapita na kuomba kila siku, anapita na kuomba. Akitoka zake Goba kwake, anazunguka na shukia Mlimani City. Anapita ile njia ya kitambaa cheupe, anazunguka Sinza anaomba, anatembea kwa miguu, anaendelea kwenda mpaka Kariakoo, anarudi anaomba kwa sababu ndio amesikia mchungaji alikuwa anasema wakati nimekuja Dar es Salaam nikawa naomba nazunguka, naomba nazunguka. Sasa wewe unataka mimi nikuombee, nikuzungushe, nikuombee, nikuzungushe, nikuombee, nikuzungushe. Sababu ya mimi kukupa shuhuda zangu ni ili wewe useme kumbe this is the way. Let me apply it, let me do it,
yes.
It will happen.
Amen.
Naomba niwaambie hakuna mjini hapa a pastor who is oversharing his testimony like PT. Mkishindwa mshindwe nyinyi. Sometimes anaongeaga vitu hapa ambavyo hata sitaki kuongea. You don't hear other men of God just explaining their things in detail like the way I do. They don't. Wataishia tukutajia zakawa alipanda juu ya mkuyu, wewe jua ni mkuyu, akashuka. Yesu akamuona akamwambia ashuke. Hakuonyeshwa alipanda pandaje. Ndio maana street wanasikiliza, wanaosikiliza mimi jumbe zangu watakwambia ah, yule pastor nampenda kwa sababu anafanya, anahubiri injili practical. Hiyo ndio sifa kubwa ya mchungaji Tony. Kwamba anahubiri injili practical. Why? Because injili nyingi zimekuwa zina ungaunga matawi. Kwa watu wanamwamini tu Mungu kwa sababu anaogopa moto wa milele. Lakini kiukweli kwa hiyo kama Mungu amemuelewa. Wewe uliza watu wote wanaenda makanisani Jumapili, wewe umemuelewa Mungu? Kama mwanangu mimi najua tu kuna moto. Sio jambo lilofundishwa. But you right now hapo ulipo unajua Mungu naweza nikaishi naye kwenye portfolio zangu, naweza nikaishi naye kwenye biashara zangu, nikapanga naye bajeti zangu, nikapiga signs and token nikatobokea upande wa pili. Ngeokea nakwambia namuelewa mchungaji. Bwana asifiwe.
Amen.
It has to be practical. Amen. Umenielewa my dear beautiful sister? Umenielewa? And just to add up, you can do all things through Christ.
Yes.
Another question.
Sante yes. Baba.
20 guys. I feel good when gentlemen are asking questions.
Thank you, sir, for the opportunity.
Yes, sir.
Baada ya ile ceremony ya October nzima, for a while, nilikuwa napata, naona kabisa kwamba I'm called into politics. Since nilipokuja kujiunga kwenye huduma, that's the first dream that I ever dreamt. Kukaa hapa for 2 years now. So baada ya kumaliza ile session ya October, last week Ijumaa, nikasafiri. Nikamkia kule mapema asubuhi huko kijijini kwetu ile jimbo. Nikachukua changa kidogo najiwe. Then I did what I did, tembea peku sehemu kadha wa kadha. Then jioni nikachukua basi usiku nikarudi ndani mapili nikaingia na kama kawaida. So from here on I've been of course keeping tabs of what's going on there. Kwanzia huyu aliyeingia sasa hivi, alikuwepo before na alikuwepo before. It's a tough nut to crack.
Okay.
But so do ulitoa chance ya kuuliza practicality on how we can go about this thing.
Practicality on how you can go on that thing. 7 or 10, very new member of parliament that we cracked the very strong holds. Zimevunjwa vunjwa na wakachukua. They are very new. Sio zamani, very new. You don't measure your strength by using the old player. Ukitaka kujua ni the best coach, ndikuwe kama Ateta, coach wa Arsenal. You use young blood in the game and they dominate in the game. And you are learning every day. Kama unakosea, you are learning. How do we fix? Until when you be in the position, ya season ambayo, you are getting almost all makombe. This is to say, mbeti sawa sawa. So, it's so easy to do that. The principles are in the Bible. You don't start by becoming. A prophet is following you to the place. And then he anoints you there. We are given, tunapewa majimbo rohoni kwanza, kabla tujapewa mwilini kwanza. Okay. Swali hili, kwake huyu ni siasa, kwako wewe uliwe kwenye biashara, wewe uliwe kwenye career. Tunapewa soko rohoni kwanza. Kwa kuna aina ya soko unalitamani. Unanisikia katoto? Kuna aina ya soko unalitamani. Kuna aina ya market unaitamani. Hauendi kulifakamia mwilini kwanza. You take in the spirit first. Chukua, na kama unamjua kabisa mtu aliyekaa hapo kwenye hiyo soko, chukua kiti chake. I take kiti chake this time. Unachukua lile soko, unachukua asubuhi, unachukua mchana, unachukua jioni, unachukua kila ukikaa kidogo, ukikumbuka tu kama unajua uwe kama yule au zaidi ya yule, unachukua, unaomba, unanena, unasikia, unasema asubuhi, unasema mchana, unasema jioni. Alafu be intentional, usivunge. Ndio alokuwa anafilia hapo. Usivunge, be intentional. Sema, Mungu, nataka Makongolos Chunya iwe ya kwangu. Ninaichukua Makongolos Chunya. Uwe na mitaa yake yote na majina yake unayajua, unataja Makongolos Chunya Mwadu Mwadu, Makongolos Chunya Kipepeo Street, Makongolos Chunya Ushindi Street, Makongolos Chunya Mai Mai Street, Makongolos Chunya Maji ya Kunywa Street. I take control, I dominate, I take over in the name of Jesus. Ukiwa na mchanga wao, practically you are taking it.
Thank you, sir.
Thank you. When we came to Dar es Salaam, this is how we did. We prayed for this city by the number. By that time, since I'm 2022, Dar es Salaam is going out to 1.7 million. Nikamwambia Mungu, tukikusanya sana nguvu tupe watu 70,000. Kwanza nikamwambia fungu la 10 ni la kwako Mungu. Tukaanza kumdemand mimi Mungu fungu la 10. Tupe watu 700,000. Nikawaza 700,000 kuna uwanja wa watu 700,000. Nikamwambia Mungu basi isiwe tabu. Nipe watu 70,000. Nikawaza capacity ya watu 70,000 hata speaker sina. Nikamwambia basi Mungu shusha fanya 700,000. Nikakataa kuondoka kwenye 700,000. Kwa hiyo siku zote tunachezea humo. Siku nikitaka sasa kuona venyu imeshafanikiwa, nimepata venyu kubwa, naambia Mungu tunarudi kwenye 70. Cheza with numbers, go with specifics. Kwa sababu gani? Una uhakika na Mungu. Una uhakika na Mungu, bahatishi. Mungu, wewe leta yeyote tu atakaye kuja Bwana. Hata nikianza na wawili Mungu. No. Go with specifics. Alafu unaanza street by street. If you can mention them. Ramani ya Dar es Salaam uwe nayo mkononi. Unawaita watu wa mji huu kokote waliko nafsi zao kwa jina la Yesu Kristo na aliye hai. Kwa mimi kwenye huduma nasema nawataka kwa ajili ya Bwana. Yesu analo jibu lenu. Acheni kuteseka kwa jina la Yesu. Shimo lolote lilowashika ninawatoa huko kwa jina la Yesu. Yoyote aliyowashikilia nawatoa huko kwa jina la Yesu. Nimeambia go on practical with you. This is how we do. There is no secret. This is how we do. Yes, my brother. Sasa kama hujapata bado vya kuanzia. Twende kwa mtu mwingine wewe ukiwa unaendelea kupatafuta. Au umeshapata?
Ishi kubwa ambayo na nimeileta baba. Of course wewe ni mchungaji wangu kwa miaka mingi sana. Nadhani anyway sio muhimu sana kuelezea huko. Lakini changamoto kubwa nilionayo mimi ambayo nimekuja kuijua mwaka huu. Tangu nilipokuja nadhani nimeanza kusali mwezi wa 5. Kwamba ipo kwenye ulimwengu wa roho zaidi kuliko wa mwili. Sasa wakati mwingine nalipa panic. Unajua tangu nimeanza hii seminar Jumatatu mimi sikuja. Yaani kwa nimepanic kitu nimekaa. Najiuliza Mungu gani mbona nisikii? Mbona sielewi kwa sababu nikisema
sasa hai, yani watu wa Mungu kila chocho ya rohoni yenye hela. Ai. Mungu amenipitisha. Yaani mimi najua kuiona hela kwenye kila uchochoro wa roho. Nipitishe poli lolote la rohoni, nitakuonyesha hela iko wapi. Malizia baba nikuonyeshe mimi hela yako maana nishaiona iliko.
Okay. Sasa hiyo of course nimeanzia hapa ambapo ndo focus. Lakini tatizo kubwa linapoanzia ni kwamba baba nilikwambia katika umri nilionao hata wadogo zangu wa mwisho kabisa unajua kuwa wameoa. Yaani mimi haijawahi kutokea. Yaani nikipata mtu anaeleweka
machakala.
Mimi na tafsiri haieleweki. Nikikuta asieleweka ndo naenda nafikiri anaeleweka. Sasa ukianza kusearch ni wale watu ambao wameshakulipia watu mpaka ada mpaka nini. Yaani baruweruwe tuachane huko. Lakini sasa kuna taarifa ambayo nishawahi kupata kwamba kuna mambo mengi ya kishirikina yameshakufanyika hapo. Unajua sisi wengine tumelelewa na mama wa kambo na vitu gani. Mambo mengi sana yametokea. Sasa imekuwa ni shida mfano. Nikwambia kipindi kile na kuanza kukusikiliza 2014 au 15 tayari na master's degree na MBA. Lakini kazi nilikuwa afisa utawala Tigo. Niliamua kuacha. Kuna watu waliniambia umepiga kipapai utaacha kazi. Ah, sikuipa issue. Na mwingine wakataka kunisaidia wale nilikuwa nasaidia kazi, wakanipatia fedha twende kwa mganga nikapewa kwa bishop leo bale. Nikaambia sisi nikaenda kwa mganga. Sasa imekuwa ina trendy ya kutisha kwenye fedha, kwenye mahusiano, kwenye kila kitu. Nikikwambia ndani ya miaka 10 hamna kitu chochote kichoe kubadilika. Hapa mimi binti yangu ana miaka 24. Mtoto wa enzi zangu za ujana. Amezaliwa 2001. Naye ana mtoto. Hapo nilipo mimi ni babu.
Aiyo.
Na wadogo zangu paka wa mwisho wameshaoa, wameshafanya nini? Hapo sasa mimi huko ndo macho, ndo udhaifu huko. Sinywi pombe, sivuti sigara ndio. Lakini kila sehemu, kila utakayouliza unaambia bwana umefanya hichi, kuna hichi, kuna hichi. Alafu ukiuliza nimetoka kwenye familia ya kitajiri lakini hata kwenye urithi mtoto mkubwa wa kiume na kwenye shida. Na kwenye paka saizi niambia na kesi mahakamani, yalikote kumezulumiwa. Yale na mdogo wangu wa kiume ambaye tumeshare naye baba. Yeye ana cha kwake alafu hata mimi hataki kuona napata cha kwangu alafu amezaliwa amenikuta. Yaani kuna vitu vingi ambavyo sijui sasa nashindwa kukupata muda ambaye ningeweza kukaa nadhani ningeweza kuchukua masaa.
Leo lakini nitapata muda.
The issue is
na leo nakupa jibu lako.
Sasa the issue is tangu tumeweza kuomba of course mwezi wa 10 nilikuwa nimeamini. kwenye mwezi wa 10 tulikuwa kwenye haya maombi ambayo kweli na mimi nilikuwa nimedhamiria. Issue kubwa ni kwamba sio juhudi zangu za kutafuta pesa. Hiyo sio tatizo. Shida kuna kitu ambacho
hiki ni nini hiki?
Alafu najiuliza kwa nini akiniachi?
Okay.
Sasa mwisho siku na
panic. Ninakuachia saizi relax.
So, amen. But,
all right. Iko hivi. Yeah. Iko hivi. Stand up. Just stand up. Iko hivi my brother. There are times mimi nitakukumbusha. Do you remember when you came? I believe you're going to be okay. Mimi tukizungumza hapa, si ndio? Okay. Remember when you came ukaniambia unataka kuacha kazi. Remember? Back 2014. Mimi nakumbuka scenario zote. And then you wanted to go to SA. I told you. Okay. If you wanna leave a job and then you are saying I wanna go out na Mungu akanisaidia. The last money that you are taking from that office, the way you are using it is very important. Kwanza, you will remember very well, I wasn't happy with your decision ya kuondoka. Okay. I wasn't happy and I told you, this is not the way you should go. And then, sasa, as a pastor, you cannot interfere decision za mtu. You can only advise. Lakini pia, kulingana na nature aina ya wito wetu ulivyo, nitakwambia tu hivi, I think, ungelelewa na mababa uliolelea mimi, nikwambia hivi, hiyo hela ulionayo, itoe sadaka. Na hakuwa na shida. Lakini kizazi chetu hiki, you say that with caution. With a lot of caution. Kwa wachungaji wanafungwa mikono, wanafungwa midomo. Kwa unakuta mchungaji wakati mwingine, na hii ni kwa wote mnaonisikiliza, hata kama mnanisikiliza huko nje ya mahali na unaabudu mahali pengine. No problem. Lakini unaweza kujikuta leo nao lipeleke kwa mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu analiitika ndio tu. Bas, kwa sababu moyo wako umetaka sana. Lakini in a real sense, anaiona hatari iliyoko mbele, ila hawezi kusema. Na wakati mwingine kwa sababu ya maybe karibu ambao uko na mtumishi wa Mungu, au wewe hupendi kumdisappoint, kwa kuna vitu unaweza kujikuta unavihold kuto kumwambia ili usije ukamdiscourage. You understand? So he will just say, okay, go. Mimi ndakupa ushauri. Na hapa nyinyi sasa yeye sio ushauri huo. When you wanna leave a place. Okay? The last money of that place, tangu ulipopata ile wazo. The last money. Acha nilio kwenye account yako uliweka akiba. The last salary. Give it to God. Let it go. It's a strategy of your way out. Kama unasema Mungu ndo amekusukuma uache. The last man, I tell him, nakuja ulikoniambia nije. Alafu na kupa na hii. Abraham alipoambiwa atoke, hakuondoka na ardhi. Okay? Aliondoka na kila kitu. Alafu akaacha kwao. Wana wa Israel, sababu iliyowafanya wabebe vitu vya kutoka navyo, walisema hivi, tunavyo vibeba ili tukamtolee Mungu sadaka. Kwa hawakutoka na mali ili wawe matajiri njiani. Kama utakumbuka vizuri, hata goldi zao walizochukua kwa Wamisri, walipokaa nazo muda mrefu, waliishia kuzitengenezea ndama. Lakini intention ya zile gold ndo zilitengenezea sanduku la agano. Your last money when you leave from job to be employed to business. unapotomoka, your last money is your ark of covenant. Your last money is not the capital. Your last money should be the ark of covenant, believing that he can supply in your wilderness. Kwa sababu kumbuka, unapotoka kwenye mfumo huu, unaingia kwenye wilderness. Na niwaambie kitu, walipotoka kwenye utumwa, kwenye ajira, wale watu waliingia jangwani. Jangwa, sema jangwa. Jangwani kuna ukame, kwa hiyo you experience hali ya jangwa. Lakini ukiona experience ile hali, mind you, who is your source? Who is your supplier? You should remember. I hope you understand this connection. Sikwambi ukitoka kwenye kuajiriwa kwako ukaenda kuhaso mtaani utakuwa na pleasure. Ninakukumbusha, ukishatoka kwenye kwa Farao alikokuwa anakutuma, unakoelekea ni jangwani. Lakini jangwani sio utakapokaa. Jangwani unapita ili kuelekea kwenye nini? Nchi ya ahadi. Now there must be a strategy. There must be a spiritual strategy. Kwanza, ulaji wako wewe ni ulaji wa mana. Hautapata cha kuhifadhi kwa sababu unajenga, kwa sababu unapita, utakula mana. Mana watu walikuwa hawahifadhi. Mana ilikuwa inachukuliwa kwa siku hii moja. That food was very strange. Alafu siku ya sita unachukua mana ya siku ya sita na ya siku ya saba, kwa sababu ya saba unapumzika. Kwa hiyo pamoja na kwamba uko jangwani, pamoja na kwamba uko kwenye hard time, kuna kipindi Mungu atakufungulia mlango. You will get something. Make sure you keep for Sabbath. Hiyo ni principle ya kutoka kwenye kazi. Now concerning your case, when you realize something like that, Biblia inasema kwenye kitabu cha Hosea 12:13. Anasema kwa mkono wa nabii, sometimes vitu havitoki kwa sababu tu we are smart. Sometimes we have to have the word of the man of God, ambalo he specifically speak the word that will change your season. Ukishaona umestuck in a certain season for so long, look for the word. Hiyo kitu imeshahama level, sio ya kwako tena, sio ya uwezo wako tena. Look for the word. And this is the word. If I be a man of God. Yes. Next year, yes. Time like this. Yes. November. Yes. Ukiwa hivyo hivyo, mimi naacha utumishi. Yes. My God will increase you. My God will bless you. Yes. Next year, naomba kila mtu akumbuke hii. Yes. Next year, we'll see this man standing with his wife. Yes. Doing his life.
Yes.
Having people, mark my words, having watu ulio waajiri kwenye kampuni lako, kwenye biashara yako, the Lord is able to do that.
Amen.
And he will do that.
Amen.
And that is over. Your struggle is over from today.
Amen.
Your frustration is over from today.
Amen.
So there are times where it's not about our prayer, it's not about our issues, it's not about nani amefanya nini, nani amefanya nini. Ukishagundua kwako kuna the element of witchcraft, you need a word. You just need a word. It's no longer your prayer that will work. You need a word of man of God. The man of God will specifically speak to you. Amen? He will specifically speak to you. And when this man of God speaks to you the word, you are delivered for good. Amen. Na yoyote aliyeko hapa mwenye hiyo situation, between now and November next year,
yes,
I decree and declare,
amen,
your life will never remain the same.
Amen.
If I be a man of God, of which I know I am,
yes,
katika jina la Yesu, maisha yako hayatabakia hivyo hivyo.
Amen.
There will be a dramatic change.
Amen.
In Jesus' name.
Amen.
Amen. Last question. Yes.
Shalom. Baba.
Shalom. Karim.
Baba, kwa sababu umesema unapenda mambo ya hela.
Sio napenda. Hujanielewa. Jamani. Nishikilie vizuri. Nimesema nayajua.
Yes, unayajua.
Eh, unaweza ukajikuta tu unajua vitu ambavyo. Lakini kwa kweli sio kama sipendi. Eh, karibu mtumishi.
God onisaidie.
Man of God, I assure you. November. Mimi. Mungu atamalizana na mimi wito wangu. Labda wewe umejikita. Ataniambia. Aha, labda niseme hivi. Maisha yako yatabadilika. Ndio atakuwa kipimo cha mimi kuitwa.
Amen.
Mimi nitajua kaniita au hajaniita. Yes, my sister.
Baba, mamangu anapitia changamoto ya madeni. Anadaiwa sana. Ana madeni mengi kila mara. Sasa akaja akaniambia, mwanangu, haya madeni ambayo nilionayo sio makubwa sana. Kwa sababu una nyumba, nilikuwa naomba uchukue hati yako, twende benki tukachukue hela nyingi kidogo. Tuweze kulipa haya madeni haya. Ili nibaki na daiwa sehemu moja, nitaweza kulipa. Sasa hivi na kwa nashindwa kwa sababu nadaiwa hapa, hapa na hapa. Lakini ukikina
ilikuwa ni lini?
Wiki chache hapo nyuma.
Mhm. Nini katokea?
Akawa sasa mimi nikasema kuna siku nilisema usishi hapa duniani kama weni wa hapa. Nikasema okay, ngoja niende nikachukua hizo hela. Nachukua hati zangu nikaenda kule nikafanywa vitu kila kitu.
Kapewa mzigo?
Hapana. Wakarudi nyumbani kuhakikisha nini na nyumba kama ni yangu na nini. Nikapata changamoto kidogo. Nilipopata changamoto nikasema ngoja niende kanisani nikaombe watanikubalia tu. Nikaja siku ya ibada. Pastanzi akasimama akasema akatufundisha hapa. Akasema kwa nini Mungu alikataza tusitumie njia zetu? Ni kwa sababu ya utukufu wa jina lake. Kama utakopa utakuja kutuambia nini?
Ukajikuta umepata neno la siku hiyo.
Mm-hmm.
Sasa ukaelewa kwa nini kile nani kiligoma.
Ndio na nyumbani niliondoka naambia kwamba hawa wamenikatalia mimi, hawajui kama mimi naomba. Ngoja nikaombe, nirudi watanikubalia.
Mungu akakwambia unaomba, najibu ndio hili. Twende sasa kwenye swali.
Yes. Nikawa nimefika hapa. Alivyosema hivyo, muone nishafanya process nyingi na pia nimetumia hela kuandaa zile process. Ila nikamwambia Mungu niko tayari kukusikiliza kwa sababu umeniambia utatumia njia zako kumtoa mamangu kwenye hili. Sasa mimi nimemwamini Mungu kwa sababu ninamjua. Ulisema ukimwamini Mungu unatakiwa unamjua. Sasa mimi namjua Mungu nikamwamini. Sasa shida ikawa kwa mama yangu, naenda kumwambiaje kwamba Mungu ameniambia.
How old are you?
23.
Yes. Okay. Umejenga?
Nina nyumba, yes, nilinunua.
Uninunua? Yes. Unafanya shughuli gani?
Biashara tu.
Biashara.
Yes.
Good.
Sasa nika.
Ndio kwanza nataka kuanza kujibu. Wewe yamaliza. Nilikuwa naanza kujibu dada. Haya, malizia mama.
Sasa nikaenda mama akaniambia.
Ukamuelezea mama?
Ehe, nikashona kumuelezea, nikamwambia mama nimeota kama wale watu watachukua
nyumba na
nini. Yes, then nikaingilia huko na huko na huko. Mama akajaribu kuniambia hamna, hiyo ni ndoto tu. Nikamwambia ngoja nitamtafuta mtumishi wa Mungu nimuulize hii ndoto. Nikamwambia mtumishi wa Mungu, nikamwambia nimemtafuta mtumishi wa Mungu, akaniambia hiyo ndoto ni kweli. Nikichukua hela kwenye hii benki.
Hivi ndivyo tunavyogombanishwa na watu. Naelewa sasa, eh? Kwa hapo alipo mama yake atataka kujua anaabudugi wapi. Kwa bidii. Kwa tayari mama yake atamchukia nani? Lakini pitia kuwahi kumwambia. Kwa watu wa Mungu, mkisikia watu wanatuchukia huko mtaani, kuna mengi. Mengine ndio haya. Eh, mamangu, nalibeba na lenyewe hilo. Sawa? Ehe.
Nielewi maana alishapata utulivu kwamba kuna ile anapata
sisi.
Sasa akaja akaniambia.
Anataka kwenye kiini sasa hapo tuvuke.
Akaniambia kwamba kachukua hiyo hela watumishi hivyo. Yeye kachukua hiyo hela, mimi naitaka hiyo hela. Mimi nikamwambia mama, sitaenda kuchukua hiyo hela, ila Mungu atanipa njia ya kukusaidia wewe kutoka kwenye hayo madeni. Akaniambia huyo Mungu wako kila siku unasemaga hivyo hivyo,
alafu huyo Mungu wako atokee. Na watu wanakuja kunitukana na kunidhalilisha. Na sio kwamba simuamini Mungu wako, lakini Mungu wako hajibugu huo huo muda. Anaweza akajibu baadaye. Sasa mimi sasa hivi na nimechoka kudhalilishwa. Ni mimi nitaweza kulipa tu hiyo sehemu moja. Lakini nikamwambia mama yangu, sasa muone kweli aliloniambia ndo jana kwa sema anaribu akili. Nikasema ila mbona kama kweli? Mbona kama waga kila siku namuomba Mungu amtoe kwenye madeni afu amtoe. Ila nikamwambia tu nikamwambia mama, wewe niamini mimi. Maana baba ulisikia kaja ukasema hapa Mungu atakupa uzima kwa ajili ya watu wako ambao hawatendi dhambi kwa ya mauti. Kwa mimi nikamwambia Mungu, mamangu anakuamini lakini sasa anashindwa kuwa kwako kwa sababu ya madeni. Kwa Mungu utanipa uzima kwa ajili yake. Kwa hiyo nika tuko kwenye hiyo line paka sasa hivi ila namuamini Mungu. Kwa hiyo nataka
so what is your concern?
Kwamba na
unaitii vipi
hiyo situation? Kwa sababu hata nikiangalia kwenye biashara
wewe ulichofanya hapo umepunguza tu trauma na stress ya kutoa vitu moyoni. Swali lako halikuepo lakini nitakujibu. Nitakufanya uwe comfortable kwenye situation. Namba moja, nyumba ni ya nani? Una haki ya kuitoa au kutokuitoa. Sasa kama mama yako alikuwa amewachukia utumishi, nataka achukie vizuri. Kwa haki. Una haki ya kuitoa au kutokuitoa. Ni vizuri kuwasaidia wazazi wetu, ni hekima. Lakini epuka kubeba madeni ya wazazi wako. Kwa sababu madeni mengine ni spirit. So you might find yourself at kwa mfano where Mungu alichofanya kwa huyu dada, amemdeliver. God has delivered her from the spirit of debt. Okay? Nitakwambia jambo moja. Na moja tu tricky. Sasa usiruhusu kumwambia mama yako kwamba mama mchungaji akasema kwanza wewe unanichanganya. With respect na kufikirisha kitu. Amesema ukilipa haya mengine ili moja ataweza kulilipa. Swali langu ni hili. Ili moja tangu mmeanza kuongea ameanza kulilipa? Hapana. Kwa hata mkimaliza haya mengine hata hili hajafanya nini? Halijalipwa. Na kama halijalipwa uwe na uhakika. Atakayelipa ni nani? So you must be smart on how you deal with these things. Okay? Ukimwona mtu amwamini Mungu, muaminishe wewe. Yesu alisema hivi, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. In case amwamini, Yesu alisema ziaminini kazi. In case mimi mnashindwa kuniamini, ziaminini kazi. Kwa hiyo, ukitaka kumsaidia mama yako, mwambie hivi, mama, relax, mimi nitalipa madeni. Alafu, find a way. Kwenye fedha yako weka budget, weka program, weka utaratibu. Bila kwenda kukopa sehemu yote, weka utaratibu. Huna mambo mengi sasa. Una vichanga dada? Una kachanga? Una mume? Uelewi. Iko hapo katikati. Umeolewa? Umeolewa. Mume wako ana hizi taarifa? Hajui. Ah, sasa tayari kitumbo kishaingia mchanga hapo. Aya, sida. Kwenye situation kama hizo, tena hapo huko wewe kwenye mazingira mazuri sana. Kwamba hata mume wangu sijamwambia au baba na nini nimemwambia aja. Unasingizia tu. Unajua uzuri wa ndoa una uwezo wa kumsingizia mwenzio. Nyumba ni yako. Ah, mlitengana. Kama jamaa yako na vitu fulani hivi mkao mmepumzishana. Mnambanga kurudiana. Unataka mrudiane. Ah. Sasa moja ile sana ya mapenzi na wewe. Maana kwa Mungu yote inawezekana. Kadangu kaka. Mahusiano yako yasitingishike. Unampenda? Mnawasiana? Au apokei simu? Sometimes yes, sometimes no. Yuko wapi? Bagamoyo.
Sit down. Tutafanya mpango. Vitu vitakaa sawa. No, vitu no. Nafikiri na wewe unaelewa kwa nini na struggle. Yaani kuna kitu rohoni nakiona ambacho hakiko sawa. Yaani ngoja nikuulize swali. Wewe unaelezea kitu cha mbele. Mimi mwenzako naona kitu cha nyuma hapa. Njoo huko. So, so, it shall be well. May God give you favor. Just well, just sit down. Sikumoja baba yangu akiroa aliniambia hivi. Aliniambia, son, the prophetic gift in you is getting slow because you are too sympathetic. You are not brutal like me. When I see things, I just say. As a son, you are so civilized. Prophets are not civilized. I say, my prophets are not civilized. When I come to you, I brutalize you. I say whatever I want to say. As long as the Lord has shown me. Why do I care? I will say whatever I want to say and you will do me nothing. Sasa mimi bwana, I am too pastor. Pastors are too gentle. Imagine the way I am and I'm very gentle. This is the gentleness. Hallelujah. This is how gentle I can be. Juzi nilikuwa naongea naye akaniambia hivi, I'm praying to God to give you apostolic anointing. That pastoring thing is delaying a lot of things. I'm a man of God. I'm okay. I'm satisfied. I said, it's not about you. You are delaying a lot of destinies. Kasema, we'll talk about it, sir. We'll talk about it. I'm enjoying being a pastor. You know, apostleship is brutal, eh? It's brutal. And it has a lot of chaos. Sasa hii tu, I'm a pastor. And the country is shaking like this. Imagine when you are stepping into apostolic. Yo! Bwana asifiwe sana. Shall be well, my sister. Don't worry. God knows how to fix things. He is master on balancing matters. So concerning your mother, just fix yourself. Mwambie tu mama, relax, mimi nitakupa hela. Wanatulia, yani mzazi ukimwambia hivi relax, nitakupa hela, anatulia. Mnawatwisha sana wazazi wenu mizigo. Jamani, Mungu awabariki awape hela. Mama yako anaweza asielewe sana kwa nini hujampa hela. Kwa simulizie mchakato mrefu. Mwambie mama, nitakutumia. Akupigia sababu alisema atanitumia, mama nimekumbuka, nitakutumia. Sometimes hawaelewi. Usiingie kwenye madeni kwa sababu ya mtu mwingine. Ninarudia tena, usiingie kwenye madeni kwa sababu ya mtu mwingine. Alafu kitu kingine kibaya kuliko vitu vyote duniani ni kulipia watu madeni kwa kutumia hela yako. Madeni mengine ni roho. Ndio maana ukimaliza tu kulipa ndio umeingia kwenye madeni. We don't pay people's debts. We help people's business, not paying their debts. Umeelewa? Madeni mengine ni nini? Utapukutika wewe, hautaamini. You must investigate. Ayo madeni ni nini? Sasa shuga yangu nadaiwa kikoba, sijamaliza kulipa, nisaidie, nisaidie. Niazime, la niazime. Amemaliza deni la yule, ile spirit ya yule kumdai imekuja kwako. Wewe ndo unaanza kumdai tena. Unaona? Kwa mapema jipange. Mwambie jirani yako, unapenda urafiki wa rafiki yako na rafiki yako hudumu?
simkopeshe hela. Akija mwambie sina. Au mwambie hivi, hela yangu yote nimeipangia utaratibu fulani, iko kwenye matumizi. Maana usije kumwambia sina, shetani akasema popo, amesema hana, nampukutishi. Watu wa Mungu, kusema za ukweli najisikia kuchoka. Mungu awabariki. Mungu awainue. Mungu awafanikishe. Katika jina la Yesu Mungu akawafanikishe.
Amen.
Mungu awape utajiri.
Amen.
Mungu awaondolee magonjwa ya moyo.
Amen.
Mungu awaondolee pressure za mahusiano.
Amen.
Katika jina la Yesu awape kupatana wenyewe na wapenzi wenu.
Amen.
Aondolee hatia.
Amen.
Aondolee maswali.
Amen.
Awajibu.
Amen.
Ndoto mnazoota Mungu atoe majibu yake.
Amen.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
Kila delay ulionayo kwenye maisha yako,
yes,
may God give you speed.
Amen.
Supernatural speed.
Amen.
May God do to you restoration.
Amen.
Mahali popote ambapo unajiona umechelewa,
yes,
faida ya hao unaoona umetangulia, yes, Mungu akupe double for your trouble.
Amen.
May you be exempted.
Amen.
May you go and experience exemption.
Amen.
In the mighty name of Jesus.
Amen.
May you go and experience exemption.
Amen.
In the mighty name of Jesus.
Amen.
Let there be light to your life.
Amen.
Spirit of rest.
Amen.
May the spirit of rest be upon you.
Amen.
I remove every confusion.
Amen.
Every confusion, kila hali ya kuchanganyikiwa.
Yes.
Hali ya kutokujua nishike kipi, niachipi. Mbona kama nimevurugwa, mbona kama sielewi nishikane na kiki. Masaa ya machache aliyosalia kumaliza masaa 72.
Amen.
May God give you clarity on whatever you have. You want clarity.
Amen.
Any clarity that you want in any area.
Yes.
This is my prayer as your pastor.
Amen.
Mungu akupe clarity kwenye mambo yako.
Amen.
Kama nishike hili au nisilishike, nichukue hiki au nisichukue, nipite njia hii au nisipite. May God give you clarity.
Amen.
In the mighty name of Jesus.
Amen.
Every need of your life.
Yes.
Every financial need.
Yes.
May God send to you emergency help.
Amen.
Every financial need that you have.
Yes.
May God send to you emergency help.
Amen.
In Jesus' mighty name.
Amen.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno haya ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno haya yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp, na Mungu atakubariki sana.